ngoba my friend thina sasikhanda lodwa
lo sikhona lapho sengabona
usewazonke umzimba ka my friend thina sasikhanda lodwa
lo sikhona lapho sengabona
usewazonke umzimba ka Elias thina sasikhanda lodwa
lo sikhona lapho sengabona
Yebusweli ngoma zase Nigeria shono kahle uyifunda uhleli nobani na
naso uyifunda yabahlala
Yebusweli ngoma zama Nigeria sitshele kahle wayiqala uhleli nobani na
naso uyifunda yabahlala nabo
awuthwa sumathanda nawe
ilolo sikhanda
My friend, thina sasikhanda lodwa
lo sikhona lapho sengabona
usewazonke umzimba ka my friend thina sasikhanda lodwa
lo sikhona lapho sengabona
Yebusweli ngoma zase Namibia usicele bekusendele nabantu
nasicela icela laba
Sueli ngoma zase Nigeria shono wa